Zazzy, yeah. Music blog. Emoto
sound, yeah, yeah.
Skills.
It's Jay Cash. Yeah. Apile sound, yeah. Kwa linjita wakai wale tuseka. Ninapita minga kufuna chape kumbeka. Kukosa no kukosa. These days ingeponi tapali no ubosa. Nine public figure. Mochishinka fingi napita makultifia mfikepa. Nine public figure. True story nenzo joba wenze kuniseka. Si hapa ndine public figure. Nina mafans obviously na ewe ndiwe fan. Kaili ndine public figure. I thank God I'm a public figure. Yeah. Nina paya ango kutiti ushe imoto. Apa kuli sound Genesis akafapo. E-voice muikonde muiswati. Muzambo imvela muma speaker ya TV na radio. Apa manje ya maclaim territory. Mugemo muli space muni paseko space. Imoto sound DZ na ye. I'm a man of my own. I'm nobody shadow. Making a name of my name. Na pwelo pangazina. I represent myself na kuhutu kweni nkala. Kairi apa manje na level inachinja. Ni chiringa na mula wa voice yodula. Wagai wale tuseka. Ninapita minga kufuna chape kumbeka. Kukosa no kukosa. These days ingeponi tapali no ubosa. Nine public figure. Mochishinka fingi napita makultifia mfikepa. Nine public figure. True story nenzo joba wenze kuniseka. Si hapa ndine public figure. Nina mafans obviously na ewe ndiwe fan. Kaili ndine public figure. I thank God I'm a public figure. Yeah.
First of all, cha convince mindy. To Beyonce ya bwela ya vomela. Finally wanyamuka na viga. Chintu chimoste ne ufani koziwa. Ni wangono wene wazaka believer. Kufuno kundo ile sachalo chonse. Kulibeve usaka chita. Kairi uyu wakamba na uyu wakamba. Ujakamba, wose wakamba. Palasti uzakota kulibeve wachita. Vokamba, vichirika vochita. Wazungu wa mati, action speaks louder than words. Gati ni pa market malonda tantika. Gati ni mabuku segula bauka. Gati ndiwe preacher pembela lalika. Kusia na pamfeshi nisemu na vochita. Muntu waliese kulivea makwanisa. Chintu chiri chonse chinga kupange wankala na public figure.
Kwa linjita wagai wale tuseka. Ninapita minga kufuna chape kumbeka. Kukosa no kukosa. These days ingeponi tapali no ubosa. Nine public figure. Mochishinka fingi napita makultifia mfikepa. Nine public figure. True story nenzo joba wenze kuniseka. Si hapa ndine public figure. Nina mafans obviously na ewe ndiwe fan. Kaili ndine public figure. I thank God I'm a public figure. Yeah.
The word is up for grabs, icho ni chizungu. Zifake pokwela wala nina bululu. Waule sisa kudia wanakamba wakulu. Situweshe si machinja nga unka la ulila. Sometimes ima mveka monga unga chae cheka ara. Reverse backwards, ija time vose veze mahala. He believed he was a rapper kuma wantu benzo ona mochamba. Nanyamula pen na paper. Slow patishua ya nambo mveka. Maflow enzo paya lelo pano tikamba. Akolo pazama shows. Na wama feature daily wa mutu mila phone.
Kwa linjita wagai wale tuseka. Ninapita minga kufuna chape kumbeka. Kukosa no kukosa. These days ingeponi tapali no ubosa. Nine public figure. Mochishinka fingi napita makultifia mfikepa. Nine public figure. True story nenzo joba wenze kuniseka. Si hapa ndine public figure. Nina mafans obviously na ewe ndiwe fan. Kaili ndine public figure. I thank God I'm a public figure. Yeah.
Skills.
Big ups to you, man. And all those who know me. Emoto Sounds.
Vejam Records.
Riazwa Girl.
ZambiMusicBlog.co.
Exit them out.